wakole debinji baliwa bakole debinene muliwa muyimuse mikono tujibale waliwa batajirina teri mukisa mutono kunsi bulichimunda bachabeyi wabanga tunakutuka waya wandibato sinza tewera bira mukama byakuwa debye binji tewera biranga sima mukama tewera bira mulio mwamu pimiranga bwayagala kubanga yamanyi manya masone bwakuwa manene tegayi watulo ebyo bugaga byofunye wano kunsi ebitalina lina akuwadde nakukusobulamu akufudde owetendo wetutumu laba ebitibwa byofunye okirabangi abalala byebegomba mukama bikuwadde tewera bira mukama byakuwadde byebinji tewera biranga sima mukama tewera bira mukama bakolete binji teli mukisa mutono kunsi bwe gwawadde nakusobulamu bwe gwayambye nakumira ezadde okuwa obugagga n'emmeeme ematira teri mukisa mutono kunsi teri mukisa mutono kunsi tewera bira mukama byakuwadde byebinji tewera biranga sima mukama tewera bira